seba ne mukupepa wala wokupito mwakosa chikanga fye naba salwa basendelwe fye kumona bo chiwalete anye bumba ili abantu abaluchu abala pakasa bonse abakwate funde nobunte wala wokusunyo mulopa Mfwe shapavu kangalume We ukwe tokutwi umfwelio Nokupala mina Yesu Kebu Kristu wakupimisha Uvule fwa ikapayo Pantuke sakana Yesu Mevo bulwi na bukosa
Unwile, unwile, Yesu wandi
Bambi baka baka kila fye Kumyotoka no kukululwa Bambi nkanda shamu makasa Baka funya no kubenisha Motu fyela utuatwa Mikaeli undwile Abo Yesu ala mona Kutitabaka kwanishe Ala basenda mikotulo Wishilie kotuka kumana
Unwile, unwile
Walwile mose
Yesu wandi
Unwile Yesu
Walwile
Yesu
Mungusha
mwafwala
Walwile
mwakale
Yesu wandi
Unwile Yesu
Unwile Mungulwina mukosa
Kalipa Yesu taka kokole iyo Bantu takwa kabyo kushita No kushitisha kwine iyo Panu matwa achulisha Elio wanse tukapunda Yangu mfumu twalelo lela Iyo ya isa tutushe Defila mbafika pukutwa Kundupisha kwa Mikaeli Kalwila wabantu bakwe Nokutu senda kumwesu Ifyo fine wimini ngelelo Ifyo kemini na pavulwi Ale suvi lor yesu Yafisa mamuli yesu kalwila
Unwile, unwile, unwile yesu wandi
Unwile
yesu Unwile, umumulwina mukosa
Unwile
Yesu
Unwile Yesu
Bantu
bulwina
bukosa
Advent Music